Radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC turi kwa kabiri tariki ya 9 Werurwe mwaka 2021 saa 9 z'amanywa ni minota 49 isaha zi Washington DC na saa 3 z'ijoro ni minota 49 isaha zi Paris ni Bruxelles tukagira na saa 4 z'ijoro ni minota 49 isaha zi Kigali. Uno munsi turi kwa kabiri tariki ya 9 Werurwe mwaka 2021 ukaba ari umwanya w'ikiganiro gutsindwa kw'inzira bwoba XFAR bikomeje kutavugwaho rumwe igice cya gatandatu. Uno munsi rero muri kino gice cya gatandatu turabagezaho ubuhamya bwa Major François Sabakunzi, Major BAM François Sabakunzi akaba yarahoze mu nzira bwoba XFAR. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkaba mbashuje mukaba muri kumwe kandi na 6B Musangamfura twatangiranye kino kiganiro muri bino bice byacyo byose nawe ndagira ngo nyine afate mikro abasuhuze noneho tuze guha mikro n'umutumirwa wacu w'imena Major BAM François Sabakunzi niba ndiho mbivuga nabi aze konkosora. Noneho rero nawe aze kubasuhuza dutangira ikiganiro tumubaza ibibazo byinshi cyane bijyanye n'ibyo twabonye mu biganiro bishize n'ibindi byinshi cyane dore ko yari umusirikare wo mu rwego rwo hejuru w'umunyabwuga. Mugenzi wanjye 6B rero wafata ijambo ugasuhuza rero twumva.
Urakoze cyane Bwana Joseph Ngarambe, nagira ngo ngusuhuze kandi ndagira urahora komeye ndagira ngo nanasuhuze Major François Sabakunzi, tugize amahirwe yo kuba turi kumwe nawe muri studio, nagira ngo musuhuze. Muraho mumeze neza? Murakomeye?
Muraho 6B? Turaho namwe? Muraho?
Turaho, tumeze neza, Imana ishimwe.
Nuko
nagira ngo rero noneho ufata ijambo Bwana Sabakunzi, Major Sabakunzi. Mu by'ukuri ufite amatitre menshi wagiye ubona, uri n'umwavoka, uri na maitre. Uri na maitre Sabakunzi kuri umwavoka aho ngaho mu Bubiligi. Ariko rero kubera kuri umusirikare cyane cyane tugiye kuganira ibintu byo mu gisirikare, turi butinde mu bya gisirikare nabyo turi buvugeho, gusa ntibikubuza mu myirondoro yawe kuza kuvuga nyine ibyo wabaye byo byose ndetse n'amashuri mato utayibagiwe naho wayize n'ibindi nk'ibyo ngiye ko mu magambo make. Ndagira ngo rero ufate ijambo usuhuze inshuti ziriho zitwumva, none numa yo gusuhuza ndakuha nyine uburyo bwo kugira ngo ube wakwibwira neza neza bari batwumva.
Urakoze Joseph, urakoze 6Berry. Ndagira ngo nshimire abumva radio yantumiye kuri uyu munsi, ari abantu bari mu Rwanda n'abandi bari ku isi yose, n'inshuti zi radio zigerageza kugezaho ku bayumva amakuru akomeye abanyarwanda bagombye kumenya bagasobanukirwa bimwe byagiye biba mu minsi ishize bamwe bataravuka cyangwa abandi baranavutse kubera ko batari babirimwo cyangwa batari bahari nkaba mbashimira cyane musabye rero kugira ngo mbanze nivuge
yego rwose
je nitwa saba kunzi Francisco navukiye ku Gikongoro muri Kinyamakara ku bantu bazi naho ngaho navuga abakinyibuka amashuri rero yanjye abanza nayigiye nayize iwacu ku Gikongoro ayisumbuye igice cya mbere cy'imyaka itatu nayize muri College des Humanités Modernes de Nyanza i Butare hari kuva muri 1967 kugera muri 1970 amashuri yisumbuye akurikiyeho twitaga section nayize muri section scientifique yo mu by'Imana muri College des Humanités Modernes de Byimana kuva muri 1970 kugera muri 1973 mpavana diplome aribwo naje kujya muri école d'officier icyo gihe ni nyuma ya coup d'état navuga ko turi abanyeshuri ba mbere ba officier bagiye mu ishuri rya gisirikare nibe kujya giye ko kuri radio baduhamagara batangiye kutubwira ngo tuzajya muri école d'officier biza guhinduka ngo tuzajya muri école nationale des forces armées byitwaga ENAFA baza kuryita école supérieure militaire SM aho rero nahize kuva muri 1973 kugeza muri 1977 mpava njya gukora noneho akazi muri bataillon paracommando y'i Kanombe yatiyokwaga na Colonel Mayuya icyo gihe rero muri bataillon paracommando nakoze akazi gasanzwe ko gutegeka abasirikare nabanje gukorana n'umugabo w'umuriyeti wa Capitaine Biseruka icyo gihe à l'époque yatiyekaga kompanyi ya kabiri ya bataillon paracommando hanyuma bataillon paracommando imaze kuba abantu benshi baza kumpa nanjye kompanyi ya gatatu mpakora n'indi mirimo myinshi yo kuba umuntu wari ushinzwe amakipe ya football n'andi ya atletisme ubwo ndahakoze imyaka ibiri gusa kuva muri 1978 kugera muri 1978 kugera muri 1980 muri 1980 niho naje kujya kwiga mu ishuri rikuru ry'abaofisiye mu Bubiligi ryitwa Ecole des Administrateurs Militaires mpiga kuva muri 1980 kugera muri 1982 ariho ndaho nabonye brevet de administrateur militaire bakaba batwita babamu ntabwo ari BAM na babamu brevet administrateur militaire ni ukuba yuko tuba twararangije tukanabona diplome yo ecole biga mu imyaka ibiri ubwo rero mvuye muri ntuza muri mu Bubiligi muri 1982 nagiye gukora muri etat major de l'armée mba umwofisiye di personeri ushinzwe kureba no gucunga abantu umuntu wantegekaga yari koloneli nkuriye kubona ariko aho ngaho nahagiye mbese mu ntangiriro za 1983 mpava muri juye 1984 ntabwo nahamaze igihe hanyuma eta majoru ubwo ndavuga entre parenthese Serubuga aza kumva naho ngaho kubera amakimbirane twari dufitanye anjugunya mureso muri ecole des officiers ya Butare nyine yari ishuri rigomba guforoma abasuzofisiye bo mu ngabo z'igihugu ari abajandarume ari n'abantu za ari nawe muri arume ubwo aho i Butare nahamaze nahabaye kugeza muri 1988 mpava noneho Habyarimana anomye kuba chef de personnel au ministère de la défense nationale iyo mutation ntabwo ari Serubuga bigeze uyiproposa nta nubwo yashaka uko mpajya ni nacyo bituma nahamaze igihe gito kuko nagiye muri ministère njya kuba chef de personnel nahamaze apepera amezi icumi cyangwa cumi n'umwe ubwo noneho mpava njya muri leta major d'armée kuba officier G4. Ubwo rero mpavuye kuba officier G4
wasobanura gatoya officier G4 icyo bisobanura?
Ye numu officier ukora mu bintu bishinzwe ibikoresho mbese bya gisirikare, navuga
logistique
gucunga umutungo ibyerekeye by'umutungo mbese wa gisirikare, kuko harimo ibyo gucunga amasasu, gucunga za batima militaire, gucunga imodoka, byose niho biba.
Yego.
Ye ubwo rero ndi officier G4 nibwo naje kujya ku rugamba ru 1er octobre muri 90 ku itariki ya 3 z'ukwa 10 muri 90 niho Serubuga yamfatishije bajya kumfungira muri prison mu Ruhengeri. Mu Ruhengeri naje kuhava ari uko inkotanyi zifunguye prison mu Ruhengeri kuri 23 z'ukwa mbere 91. Icyo gihe niho navuye muri iyo prison nza kugira Imana sinapfa, mpungira muri komine ya Gatonde aho navuye kuri 25 z'ukwa mbere. Mpava bari kuncoca abantu batumwe na Serubuga wo muri kompanyi PM bajya kumfungira i Kigali. Ubwo rero i Kigali narahafungiwe naho ubwo sinababwiye ko mu Ruhengeri nigeze kumara, namazemo iminsi 45 muri serire ntwari itagifite umwuka idafite n'urumuri, nk'uko n'i Kigali nahamaze indi minsi 41 muri kasho ka prizo kandi ntarigeze bakundane nta n'iki ariko kubera amabwiriza ya Serubuga. Ubwo rero naje kuburana ndatsinda imbere ya Cour de Sûreté de l'État, maze kuburana witwa Serubuga na Sanzuwera babona yuko bidashoboka banjyana duva au Conseil de Guerre bandiga ibintu bya tarahizo kandi Cour de Sûreté de l'État yavuze
ubugambanyi
ivuga ko ntabwo ubona. Ubwo Conseil de Guerre iza kumvanaho ibyaha bya gisirikare bavuga yuko nasuzuguye abategetsi insubordination, ibya Cour de Sûreté de l'État noneho nanone barongera baravuga bati ibyo ngibyo ntabwo bifite kompetanse yo kwiburana kandi koko byari byo. Nuko bamaze kunyakita muri ntuza muri Conseil de Guerre pour infraction militaire nibwo
kumpanaguraho ibyaha
nibwo witwa Ngayinteranya yongeye nawe kongera gukora igipapuro avuga yuko bamfunze we na Mukamare Veriani. Ubwo ibinyamakuru bitangira kuvuza induru
mu we mwaka icyo gihe
ni muri 1991.
Yego.
Ubwo ni muri 1991 nibwo finaloma kubera pression ya kubera abantu ba journaliste ndumva na ba 67 nabo baranditse na ba Semusambi n'abantu benshi n'abakinyamateka bavuga bati umuntu ashobora kuba hanagwe w'icyakongera gufungwa gute kandi nta bintu babonye. Nuko noneho baramfungura bancira muri komine aho nagumye burugumesiri wacu nkajya njya kumwitabaho. Nyuma noneho nza kuza kuba i Kigali nsabye uruhushya burugumesiri kuko niko byameraga. Muri 92 baza kutwongera kudusubiza mu ntuza muri mu kazi kacu njya gukora muri ministère de l'agriculture et l'élevage mba chef wa service juridique. Ubwo muri 92 hari nko mu kwezi kwa kabiri. Ye ubwo mu kwezi kwa 10 nibwo nge naje kugera ino mu Bubiligi. Navuga ku buryo amahirwe kubera ko mu byukuri navuze ko ngiye gusura umwavoka wari waramburaniye ariko ngeze ino ubwo murumva yuko nanjye nahise nandika barwa nka mizandisporite nkabwira Habyarimana ko jewe nshaka kwiga ibyo gusubira mu Rwanda bitakiriho. Habyarimana byakira neza abwira n'abaminisitiri rwose ko abantu bashaka kwiga ari byiza aribwo natangiye turuwa ubwo ntagira muri 92 ndangiza muri 97 Jenoside rero muzi ko yabaye icyo gihe muri 94 yahabaye ntahari 97 byari bikomeye kugira ngo usubire mu Rwanda nkomeza specialisation en droit international et européen ngira muri 98 noneho muri 99 nibwo naje kumenya ko abantu barangije droit ari abanyarwanda bashobora kuba bakora akazi k'ubwavoka hano nguko ukuntu natangiye kujya muri baro y'ababirigi kuva muri 99 ubwo nayo nayikozemo kugeza muri September ejo bundi 2018 muri November 2018 nari ngeze imyaka 55 nibwo natangiye kujya muri pension ngibyo by'ubuzima bwanjye
nyine bududuhaye mu byukuri ibintu byinshi wakoze mu magambo make uko byose nta wabivuga ngo azabirangize noneho rero tugaruke inyuma gatoya mu buzima bwawe bw'akazi ka gisirikare by'umwihariko turaza kugaruka nyine kuri gihe cya kiriya gitero cya ku itariki ya mbere z'ukwa cumi igihumbi kimwe 1990 watubwiye muri make muri ibyo bihe ibyo wari ushinzwe wabitubwiye niba numvise neza wari icyo gihe muri etat major uri officier G4 waranyuze mu bindi byose wavuze bate rero uri officier muri etat major uri G4 uri ofisiye G4 mu byukuri ibyo gukoramo wanabidusobanuriye ngushimire nari kukubaza ntese ubuyobozi bwawe bwari bwifashe gute muri rusange muri icyo gitero wabivuza wabikomoje uravuga uti naragiye banyohereza bamfunga uri bubitusobanuriye neza cyane kuko wabivuze mu magambo makeya ibyo bagusabye nyine kujya gukora ese barabigusabye birakunanira noneho babona kujya kugufunga uragira ngo nyine rwose aho ngahoze kubitindaho wavuze kuri Serubuga ngereranije inkotanyi zitera yari afite imyaka 54 kuko muri dosiye ze nabonye yavutse muri 36 yagiye abashefu wawe rero naho wagiye yego
sobanza ari 37 yavutse
handitse 36 37 ni Habyarimana
okay
niko mbifite byose bijya kumera kimwe
okay
Serubuga byanditse ko ari 36 noneho Habyarimana 37 ariko imyaka ya kirya gihuzi ko nyine abantu bagereranyaga kenshi tubifata uko yari afite imyaka 54 rero inkotanyi zitera shefu Habyarimana afite 53 urumva ko bangana guruye umuntu ageranyije Rwigema na Kagame bo bavutse 57 bari bafite 33 buri wese icyo gihe bateraga Serubuga rero mwarabanye byumvikanye byo mwabanye cyane rwose ariko mbere yo kugira ngo wenduze kuvuga uwo ari we umutinzeho watubwira ko ibintu byari byifashe kuri cyangwa se niba Sixberry niba wenda nkundiye twatera kuri ibyo ngibyo igitero uyu munsi w'igitero ibintu byari bimeze gute Serubugongo yari afite kazi ki ese kazi ke nka chef d'état major wungirije Habyarimana kuva muri 73 yari amaze ubwo imyaka 18 byose kuri uwo mwanya kandi Habyarimana ntabwo ari chef d'état major umukuriye gusa yari na ministre wa defense yari president wa mouvement yari president w'igihugu n'ibindi ngomba kuba nibagiwe ibyo byose rero noneho Serubuga birumvikana ko ari we nyine washyashyanaga aho ngaho dore ko ari na wari unahari ibyo bitero yari Habyarimana yari mu ruzinduko yaje hashize iminsi 4-3 icyo gihe rero umwuka ari uwuhe Serubuga niwe waramubonaga kuko niwe birumvikane yari hose Serubuga yari yifashe gute waramubonaga aho ngaho uri jekatire kuko ni wari chef wawe yari yifashe gute abandi bahe ofisiye bari yifashe gute mbese nkutanye zitera zateye nka sangapi ubu mubimenya sangapi tubwire rero nta niye kwicisha amashitsi kuba bari watwumva ijambo ryawe
wi urakoze Yosefu nagira ngo ntange ikintu cy'igisobanuro kubyerekeye za fonction zacu akazi twakuraga muri za eta majoro iyo mvuze officier jean ni ukuvuga ko abari umu officier ukora kwa jean ntabwo nari chef iyo mvuze ro officier jean 4 ni ukuvuga ko nari officier ukora mu biro bya kane haba hari J4 yero ntabwo nari J4 yari major Ngirumatse Pascal ariko nagira ngo ibyo tubiprecise kuko byagira confusion no kuba uko ndangije hano mu birigi ndi ba muri brevet administrateur militaire nagiye gukora mu biro bya mbere J1 ari ntuza ari nkuriye kubona Serme wari umaze kuba brevet d'état major avuye kwiga nawe mu birigi
twa abari personnel nyene abacunga mu byukuri abakozi aribo basirikare
abategeka abakozi bose bakora muri ibyo biro kuko muri eta major hari ibiro bine icya ntuza biro ya mbere J1 biro ya kabiri J2 biro ya gatatu J3 biro ya kane J4 ibyo rero le chef de bureau niwe bita J1 office officier général numu ofisi ukora muri byo bintu komo officier de 4 numu ofisi ukora muri byo biro bya kane abategeko rero numuntu wundi witwa J4 iwacu tuvuga J1 J2 J3 J4 abandi bakaza basi bariterinari ba officier cyangwa basuze officier bakora muri byo bintu iyo ni precision ya mbere ikindi cyakabiri ni Serubuga mu byukuri nkuko ayivuze bari abantu avuga ko yatangiye kwiga ubanza afite imyaka 10 n'ingahe hari simbizi ngo yavuye mu nka z'umushefu yabagamo ntabwo umuntu yamenya imyaka ye nkuko nawe abyivugira ariko mu gitabo cye avuga ko yavutse muri 39 ndumva ari byo ndasomye mu gitabo cye aherutse gusohora muri janvier 2020 kire ya asingiza shebuja Habyarimana ye wambwiye rero uti intambara itangira muri 90 byari bimeze bite akazi kawe baguhaye nakahe intambara itangira ku 1 October 90 uwo munsi hari kuwa mbere nuko noneho mu masaha 4 aba ofisiye bakora muri eta majoro batari ba chef de bureau twari dukunze guhurira muri ntuza muri kafe muri mese ahantu twayaga tunywa icyayi saa yine tukageza saa yine n'igice twe tuhageze icyo gihe ndibuka hari umwofisiye witwa Barihenda wakoraga mu biro bya mbere hakaba Kanyandekwe wakoraga ibintu bya transmission mu biro bya gatatu hakaba Sezike wakoraga mu biro bya kane kimwe nanjye tuhaburo turaba ofisiye bane wo Kanyandekwe nibwo atubwiye ati mwari muzi n'ibindi ati nyezi zateye ati nyezi zimaze gutera kuko gitumba ati kandi ati decharumayika yitumba yari kuri frontiere bayishe ati ariko Serubuga yavuze yuko batayishe harajida gasore ubwo ngubwo ni umututsi yajyanye na bene wabo ati barabeshye ubwo nagira ngo mbabwire ko Kanyandekwe Manuel yari umuntu wo kugisenye ariko yari umuntu w'umugabo utabeshya yigaga muri promotion ya 15 igende muri 14 ariko yari umu ofisiye wo muri noro w'umugabo udapfa kubeshyera umuntu ubwo aratubwiye twebwe noneho twicara muri eta major dutegereje ko fashe bu do service wenda haruza kunywa icyayi cyangwa baraza ku kudekreta ntuza arerite bakaza kutubwira yuko tugomba kujya muri sale d'operation bakatubwira amategeko ubwo turategereza rien turayibura bigeze nka saa tanu ubwo tukabaza ntuzokanyare ngo dutse chef d'état major ari he seruka ati yewe ati ntabwo nzahari nibwo dusubiye mu kazi mu masaa sita ubwo tugaruka kuri mese ariko twagaritse kuri mese uko twari tuyahungaho saa yine ubwo nta mategeko uretse ibyo kanyandiko yatubwiye twari dufite ubwo tugeze kuri mese turategereza ibintu bya rerite kutwara rerite cyangwa bakatubwira bati muze tubaha amategeko tubabwira ibintu uko bimeze rien du tout ubwo noneho tujya kurya muziko tubanza baratangiraga akazi mu matrezeri mu masaa saba ubwo tugaruka nk'uko bisanzwe tugarutse ubwo nanone dutegereza umuntu waduha za ordre rien du tout ubwo tusubira mu kazi ariko murumva ko iyo ibintu bimeze gutyo abantu bose bagenda bashakisha amakuru abandi batelefona aho bashoboye gutelefona ariko ugasanga nta makuru umuntu afite bigeze nimugoroba tuva ku kazi tuvuye ku kazi njyewe nahitiye kuri mese n'abandi ba ofisiye duhuriraho ndibuka ko twahuye n'umuntu ntuza ndindira Imana icyo gihe ari ministre muri ntuza muri guverinoma nuko nawe araza aravuga ati numvise ko inyenzi zateye ati si ibintu bimeze bite turamubwira duti ibyo twumvise ni ibyo ngiye ibyo gukanyandikwe nk'uko mbibabwiye nta bindi bintu uko iri precision ubwo noneho dutegereza kuri mese gato bigeze wenda nko mu masaa moya
zijoro
kuko twarahatinze tuvuga duti
umunsi wose muri aba ofisiye bakora muri leta majoro batafite icyo bazi
tudafite icyo nta kintu tuzura iki information twabwiwe n'umuntu utegeka centre de transmission witwa Kanyandekwe Emmanuel
ibyitumanaho no kuba ko ari ibikoresho byitumanaho
oya nuko kuba yuko niwe wajiraga les contact les transmission entre les unités les états major na MINADEF
itumanaho hagati ya
y'ibigo na za unités z'ibisirikare byose
yego
donc ni centre de transmission mbese ni na hantu hose hakusanya ibintu byose biba biri muri unité bigomba guhita muri leta major na wakadisibiwa gutyo
yego
abakomeye mu byukuri nawe ntabwo ari umuntu sine pas reporte kigandi koko abantu bagiye babantuzaje bategeka izo centre de transmission ntabwo ari abantu n'importe qui wenda tuzaje
umuntu usanzwe wese
so umuntu usanzwe wenda
tuzaje birumvikana ko ari umuntu wakoraga akazi ni nk'ipfundo mbese ni nk'ipfundo mu itumanaho rya gisirikare cyane cyane mu gihe cy'intambara umuntu ufite akazi gakomeye cyane
urakoze rwose kubisobanura neza nibyo ngibyo uwo muntu yarakomeye nuko uko yahitwagamo na ntuza na Habyarimana na Serubuga bumvikanaga uko bashyiramo c'est pas n'importe qui ubwo rero bigeze nka saa moya nibwo twatashye dutaha bien sûr bamwe
ntacyo bababwiye mugiye nk'abavuye ku kazi bisanzwe kandi igihugu kiri mu ntambara
ubwo uko ndumva tugiye gutaha twarumvise ko hari umuntu witwa Ndahimana Jean Marie Vianney niwe umunyakibi wakoraga mu biro bya kane ariko baratubwira ngo bamwohereje deja kuri front yari major nawe major Ndahimana yaratabariye na colonel ubwo noneho
ni ukuvuga uwo munsi wose mwageze mu masaa moya nyine mutaha mutaraciryera colonel Serubuga
cyane ko nta Habyarimana chef d'état major nyine mukuru atarahari
yego nyine
ariko atarahari ubwo noneho ubwo turataha njyewe bigeze ANR du matin le 2
saa saba z'ijoro uko
yego ngira umpatse niwe wantegekaga abarantelefoniye abarambwiye ati sabakunzi atejo mu gitondo atuzaze kare ati ufite ibyangombwa byose kugira ngo uge mu ntambara pour une mission de longue durée ati amategeko atuzayabona atugeza hano muri leta majoro
ubutumwa bw'igihe kirekire barabuguhaye ubwo ngugo kuri telefone
ubutumwa bw'igihe kirekire barabumpaye kuri telefone ubwo mbuhawe nagira umpatse nuko ubwo ndatangira nyine ubwo urumva nditunganya mfata ibyangombwa hari kiti bagayanye nda nshyiramo imyenda ya gisirikare ya ngombwa ko ishobora kumara igihe ibyangombwa byose tuba dufite ubwo ariko ndagira ngo mabwire ko hari akantu kari karansuru pronye mbere yuko papa uriya Yohani Paulo ya kabiri aza mu Rwanda
yego
njyewe nari naragiye muri konji
yego
nshaka no kugira ngo nzajye kureba papa ndi areze ibyo c'était mon intention ariko c'était droit nagomba kugira konji murabizi yuko c'était droit nta muntu bayikubuza nuko noneho mvuye muri konje nyuma yuko papa kuko papa yaje mu kwezi kwa cyenda niba ntibeshya kugitangira njya ku kazi ngiye ku kazi nsoma amategeko yahise nsanga amategeko yahise bavuga ko aba ofisiye bose bagomba kuza gufata imbunda ko ibintu bigomba kuba bikomeye ko bumva ko inyenzi zishobora gutera ko rero masotera twari dufite idahagije ko abantu bagomba gufata imbunda za fusil automatique leje zitwa fal cyangwa Kalachnikov imbunda ushobora kwirwanaho irasa amasasu menshi ubwo noneho
icyo gihe uri muri iyo konje ushaka kujya kureba papa ahangaha itariki ndayibonye papa yari mu Rwanda kuva ku itariki ya karindwi kugeza ku ya cyenda z'ukwa cyenda igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda hasigaye gusa ibyumweru bitatu ngo inkotanyi zitere
gera ubwo nari nagiye muri konje ngarutse nsanga ba ofisiye bandi bafashe imbunda nta wigeze ambwira ngo ze gufata imbunda kandi nari ndi i Kigali n'ubundi ba ofisiye iyo wagiye muri konje ntabwo ushobora gukita igihugu ntushobora kuva mu gihugu udasabye uruhushya Ministre de la Defense cyangwa Perezida wa Repubulika noneho ngarutse ngiye kureba nkizi nkiko yari muri ka Kigali ndamubwira nti mpimbunda arambwira ati imbunda zarashize kishubuka bite ati imbunda zarashize ni hanyuma se ntubugeho nzajya nirinda gute ati ko zashize se tuwagira ngo ugire ubu ndagaruka nubwo ko umunsi njya mu ntuza mu ntambara nta mbunda nari mfite iwanjye uretse masotera gusa
ofisiye superior kuko twibutse bari watwumva yuko hari ba ofisiye mu rwego rutoya no kuva kuri lieutenant kugera kuri komanda icyo gihe noneho hakaba hano ba ofisiye bo mu rwego rukuru no guhera kuri majoru wari majoru ukazamuka ukagera kuri ba general abo ngabo ofisiye wo mu rwego rukuru ukora muri leta majoru nta mbunda wari ufite kandi bakoreza ku rugamba nta mbunda ufite uretse masotera nyine kandi bitwaza kwita ku
oya icyo nshaka kuvuga ni uko aba ofisiye bakuru ni majoru na lieutenant coloneli na coloneli
yego
naho hari urwego rwa gatatu bita ba ofisiye general mu kinyarwanda niko babitaga
yego
naho ubundi aba ofisiye bakuru nk'uko ba rekamarade bajya bavuga ngo bari aba ofisiye bakuru bari muri urwo rwego des officiers supérieurs nyine gutyo
kuva kuri majoru kugeza kuri coloneli
ni amapeta atatu ariko okay. Icyo nashatse kuvuga nuko igihe bampamagaye icyo gihe saa saba za nijoro abandi ba ofisiye bafite za fari iwabo na masotera njyewe mfite masotera gusa
yego
naratse imbunda barambwiye ngo ntayo bafite
yego
bo ubwo noneho nibwo nagendaga nyine ngeze muri leta majoro mu gitondo ubwo murumva ko nari nambaye imyambaro ya gisirikare ngiye mu ntambara bya bindi bya kamufure ntabwo nuko noneho ngeze harya muri leta majoru hari parikingi yari ihari nza guhura na ntuza na Ngirumpatse arambwira ati ngwino nkubwire
majoru Ngirumpatse twibutse ko yari jekatara wari warugukuriye mu by'ukuri muri yabiru ya jekatara
araza arambwira ati sabakunzi ati ugiye kujya ku rugamba atari kuzitonde Nese kubera iki mu major atukuntu serubuga yaguhisemo ati si gusa ati nagira ngo mbikubwire ntibyagenze bitese ati yaje atarambwira ngo nimubwire ba officier mwez ancien batsigaye mu biro bya kane
badafite uburambe ku kazi nk'abantu
ya badafite amapeti akomeye muntuza mu biro bya kane kuko na mapeti kuburya kuko burya mu gisirikare amapeti niyo twubaha ntabwo arancionete iyo mu iyo mufite ipeti rimwe n'ukubaho kumwofisiye uwo kurusha ancionete muri iyo peti ashobora kuguha amategeko
yego
aha rero serubuga yabwengira umatse ngo namubwire umwofisiye udafite amapeti menshi muri ntuza muri mu biro bya kane ngo kugira ngo amuhe mission
yego
undi none waramubwira ati ni sezikeye ahita amubwira ngo no guriya ni umupolisi ngo nta busirikare bwe ngo none ngo vuga undi ubwo rero nyuma ya sezikeye ni jyewe na ruhorahuza twari dusigaye
yego
ubwo rero abivuga ngo we navemo uretse ko sezikeye nawe ari umuntu wo ku Gisenyi ariko ubwo urumva ibyo yari yashatse kuvuga akavuga ati sezikeye nta kintu azi uriya ni umupolisi nta ubwo yashakaga umuntu ashaka kuba mudezinya we yishakiye adashaka ubwo sezikeye
yego
nuko noneho aramubwira ati noneho ati mbwira undi ati ni ruhoroza mukoroneri ngo ruhorahuza ngo yango ngo bame ngo mbwira ngo nguze ubwenge ngo nuhuye nige wari usigaye
niwe yashakaga n'uwundi ariko yari aza gushaka mu byo
hey. Ngo sabakunzi ngo nibyo ko sabakunzi ngo rentereje ngo nuho nguko ubwo rero nyine urumva ya progressaga muri imbyo avuga mwenza ansiye en fait dusohoka mu gisirikare chef de promotion wacu yari ruhorahoza koko
yego
ariko aza kugonga imodoka ya gisirikare agira rutari duturwamwa donko nuko ku ipeti rya majoro ni rya komanda hari twamuciyeho
yego yagize ubukererwe bw'amwirwa mwiza atatu
sesa ntabwo yarakiri chef de promotion kuko niwe wabanzaga hakakurikiraho se bahire ngakurikiraho agakurikiraho nkundiye n'abandi etc etc
yego
ubwo rero yarazi uko nyine nyuma ya sezikeye araza kumvuga bigatungana nibwo avuze ati noneho ro presentereje bo
nuko ahindura yego
ahindura imvugo ubwo ndabyumva arambwira ati rero ati witonde nuko ubwo noneho nibwo najyaga muri ntuza muri salle d'operation aho serubuga yarateranye na chef n'aba chef de bureau ubwo noneho serubuga ampa amategeko arambwira ngo saba kunze ati nagira ngo nkubwire ko ujya mu Mutara ukajya gushinga antene logistique mu nkumane za Nyakayaga kugira ngo ujye udistribuye ibiryo n'amasasu n'ibintu byangombwa byose materiyeli y'intambara ati itegure hanyuma hari ikamyo hariya ujye gushaka amasasu muri gendarmerie kwa ofisiye je katsanze imfura ayaguhe numara kuyapakira ugende ndamubwira nturarangije ati n'icyo ikindi ushaka niki ntabwo umbwiye aho ngaho se ndeya mu nkumane za Nyakayaga abanzi bari he abandi dukorana b'abanyarwanda bo muri arume bari hehe ikindi ikaritiriye kuyabababa ngo niko ngo niwe ngo utazi mu nkomane za Nyakayaga ngo abaturage bose barahazi ngo kiske timu rakonde ngo ugende ngo ubaze abaturage ngo ugende wensare ngo ariko mukuru ne ngomba kugenda afite ikarite kamemu ubwo noneho nibwo Nsengiyumva yari jede abarambwiye ngo saba ku gutyo
no kuvuga Nsengiyumva ko ari warushinzwe iperereza muri etapa
ibyo by'iperereza jede
iperereza rya gisirikare
ni nawe wagombaga gutanga wari ufite amakarita nuko barambwiye ngo ngusaba ko ngo amakarita ngo ntayo dufite ngo rwose ngo ikarita niboneka ngo iyo hari ibonetse ngo twayiguha ngo ariko ubu nta makarita hari ngo twari dufite ngo sete puise ngo buturi gukoresha ndi ngo se fini numva bya bindi byantuza bya
ngirumbatse yakubwiye
yambwiye ko bitangiye gukora ngo ngaho noneho ngo ujyana na ruhorahoza ngo mujye gupakira amasasu ngo ku Kacyiru ngo hanyuma ngo nurangiza ngo ugende ngo abasirikare ngo barakeneye kwitera ubwo rero nagira ngo mubwire ko mva muri ministere de la defense namaze a peu près nk'amezi hafi nk'icyenda hari nzenguruka u Rwanda rwose ndi gushinga borune za tere militaire ndi kumwe n'umuntu wo muri militrape amasasu nta masasu rwari dufite unité yari ifite amasasu ni garde presidentielle gusa donc abasirikare nta masasu yo gukora intambara bari bafite bagombye gutira ntuza gendarmerie
iyo mujya muri gendarmerie aho ngakuyasaba
tujya muri gendarmerie noneho ubwo sanze imfura nyine yakora borudoro ubwo ndayapakira amaze kuyapakira nibwo bambwiye ko ngoma no gupakira za conserve ubwo nabyo turabipakira
ni ukuvuga ziriya nyama n'amafi zo mu bikopo
cesa ubwo twabipakiye dara vamide dara permite ikintu kinzetsa ndibuka tuvuye gupakira amasasu ya mbere muri ntuza muri gendarmerie ku Kacyiru naragiye gena ruhorahoza noneho njya gukubita isaruti kwa Serubuga kumuha ntuza raporo de mission mubwira ko tutararangiza noneho bo bariho bari kurya ibiryo byatetswe na ntuza na Hotel de Diplomate bari guseriva n'umugore wari comptable dolarume nuko noneho bo bari kurya baratubwira ngo mujye kurya wanyu ngo vite nuko nsiga kugatima nseka mbona umuntu w'umukoloneli chef d'état ari kurya ibiryo ntibivuyiwe ariko akabwira abandi des officiers bagiye muri ntuza kuri terre bagiye muri operation
akabwira
nuko ubwo noneho tujya kurya effectivement agenda nahorahoza umwe ajya kurya iwe turagaruka vers saa munani twongera kujya gupakira
amasaha ariko ya kabiri aho turi ku itariki ya kabiri
turacyari ku itariki ya kabiri
yego
ubwo noneho nibwo turangije byaragiye nka vers saa kumi ndatekereza ndavuga nti uyu mugabo yanyimye amakarita ambwira ko ngomba kubaza abaturage mu nkomane za Nyakayaga nubwo ayo ko ngiye aho hantu naba yatumye hose bashobora kuza kwanyicira kuko igiye ntashoboye kusitiwa ahantu si carte ngo mbwire ta major ngo ndi kuri iyi ntuza cordonner nanjye je suis vulnerable tout à fait ni ibi bintu birakomeye ntizabigenza gute ko amatagari tubambwiye ko nabo bafite n'ikindi cya kabiri nta basirikare yampaye wo kugira ngo kumvuye aya masasu iyi nayo ni piyeje ya kabiri
abasirikare bo guherekeza ayo masasu mu by'ukuri
iyo guherekeza ayo masasu
ubwo ari wowe wenda n'umushoferi
pardon
yari wowe n'umushoferi
uyu ko yampaye misiyo yenyine se yarazi yuko yari wenda nzajyana nzagenda mu ikamyo yewe yenyine nka mashinga ntuza antene logistique kana antene logistique ni amahema ugomba gushyiramo ukantropoza ukagira abasirikare babiri ukagira abadibidisirwa c'est toute une chaîne nuko ubu noneho ndabitekereza ndavuga nti ariko se ubu ngubu uyu mugabo wanze kumpa amategeko nk'uko mu gisirikare ubundi bisanzwe biba ubu ntashaka kunyica ntabitekereje rwose nuko noneho ndavuga nti ok gupfa ni ugupfa ubu ngubu ngiye kumubwira ko natampa abasirikare bakumvuwa ya bakajya no kwasira la sécurité y'aya masasu n'ibi biryo iyi ntabwo njya mu ntambara wenda bandasira hano muri leta major ndagenda kuko niruhayo nuko ndavuga nti mon colonel nti narangije ntari kumugomba kumpa abasirikare barinde ngo kwa ngo ntabwo uragenda ngo cyeski no papa anyuka inabi ndamubwira nti mon colonel nahoze ni kuva mu gitondo nakubwiye ko amategeko wampaye atuzuye nabatsi amakarite mwayanyimye none urashaka kumbwira ko uyu unyimba ntuza abantu bajya kwakira la sécurité noneho rwabarinda la sécurité aravuga ati ariko umukoroneri ati urumva saba kunze ari uzajya urindira amasasu wenyine akanatanga ngo hanyuma se ngo none ngo mura propose iki umuntu kumuha abantu nibwo noneho Serubuga ubwo urumva kuko abanabizi cyangwa ibintu byose yari yapanze ngo ndaza kubwira igituma ndabibabwira igituma yayipanze n'ubundi kare ubwo nibwo yabwiraga ngira umpatse ngo na telefone neretse ngo amwohereze abantu 15 baza gukora ku kazi ubwo turi mu masaha 10
yego
mu masaha 10 n'imwe niho baje ubwo noneho baza ubwo rero nange kubera ko nta mategeko nari mfite nyine koko wa mugani yuzuye nari mfite amakamyo abiri noneho ndavuga nti mfite ivatiri nakoreshaga mu biro bya kane
yego
muri byo bya patrimoine mfite n'umushoferi wanjye ubwo nagira ngo mbabwire ko na operateur ntawe bare bampaye ibyo naje kubya kanyuma
yego
ntabyo babimpaye muri ibyo byimyo bya saa 10 noneho ndavuga nti
nibyo nanjye nashaka kubaza niba hari ibintu byituma naho nibura bari baguhaye kuko kugenda uje muri rugamba ibikoresho nibyo kurya nibindi nta ndumva ko nta burinzi bari batanze nta iki birumvikana ko cyari kibazo kiremereye cyane ariko nubwo nguciye mu ijambo nabonaga igihe kwari twumvikanye na ngarambe yuko ibi biganiro tugenda dukora bigufi 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 none ndabona tumaze kugira nk'iminota 50
yego
nagira ngo yenda nimurangize icyo gitekerezo dusoze kano gace hanyuma duhite dukomereza ku gace gakurikiraho hari ibyo nagira mu mbaze yenda ndizera ko nza kubyibuka ubwo turaza kubigarukaho nyuma cyane cyane hari ahantu bavuze hakomeye cyane hukuntu mu gihe wari muri kariya ka konji igihe papa yazaga mu Rwanda nyine mbere yuko papa aza ubwo ni ukuvuga papa yaje ku itariki 7 z'ukwa 9 muri 90 ni ukuba kubwo konji mbese wari wafashe nk'umukwa 8 gushira cyangwa se mu ntangiriro z'ukwa 9 ko muri icyo gihe mbese abasirikare bakuru hari abahawe intwaro zo kwirinda kuko bababwiraga ko umwanzi yugarije igihugu ko intambara ishoboka ubwenda aho twaza kuhagaruka kwa ngo tugari ku kintu twigeze kuvuga mu biganiro twakoze twerekana ko nubwo Habyarimana yavuze ati twatewe dutunguwe ko ibigaragara ari uko ibyo yavuze mu by'ukuri bitari ukuri ahubwo ko hatunguwe benshi mu basirikare bakuru ariko mu by'ukuri amakuru y'uko igitero kizaba hari abari bayafite bayima abandi ndumva nasubiza ijambo yenda Yosefu akagira ka
wenda mbere yo kumusubiza ariko precision ngomba kukubwira ntabwo imbunda bazihaye ba ofisiye bose bakoraga muri za etat major na MINADEF donc abantu ba ofisiye batari muri ntuza muri za unité ni ukuvuga bari muri za commandement bari barasohoye itegeko bavuga bati muzaze gufata imbunda za fusil automatique léger ntabwo ari ba ofisiye superieur nk'uko byabagewe kuko nabo bakanyandika ubwo bari barazifashe baba ari henda bari abakomanda bari bakiri bato ntibari ba major
yego
naho ubundi byerekeye rero transmission nk'uko ubivuze ni muri ayo mategeko nyine ubundi abasirikare nuko nanze kubibaha kubera ko ntabona wenda ikinyarwanda bisobanuramo ariko hari ama cadre type y'amategeko tugomba gukurikiza iyo tugiye mu ntambara utegeka wese agatangira akavuga ati ubu turi i Buruseli tugiye kurwana mu Rwanda ibiki n'ibiki kugeza igihe azanavuga n'ukuntu azajya bakontrola na akanabaha n'ibintu igihe muzagendera n'ibiki n'ibiki ibyo rero ntabyari byabaye kuri njyewe nibwo na nyine nabazaga umuntu akajya anyuka inabi ambwira ngo ndacyakora iki ngo ntushobora kubaza abaturage ngo ibyo birakomeye ngo isi ngo iki udafite ni iki
uwo ni chef d'état major chef d'état major wungirije Serubuga Laurent Colonel Serubuga Laurent wakubwira ngo ugende ubaza abaturage mu bintu by'intambara
yego mu nkomanizanya akayaga ngo hariho
aha rero nshuti muduteze amatwi ni igice cya gatandatu cy'ikiganiro gutsindwa kw'inzira bwoba XFAR bikomeje kutavugaho rumwe aho mu bice bindi bibanza twari twaragiye kwibaza tutese koko mu gihe mu 1990 twatewe dutunguwe ahangaha Major Bam Sabakunzi yabisobanuye rwose avuga yuko byari bizwi ahubwo aba ofisiye benshi bagombye kubimenya bo bari barabishwe ariko agatsiko ko hejuru ko kabizi neza twabonye kandi muri byo biganiro ko habayeho guhuzagurika n'ibikorwa by'ubugome byangije isura y'ubutegetsi bwa Habyarimana ibyo twarayibonye ariko ibyo bikorwa by'ubugome nkuko turi tugenda tubibona ntabwo byarebaga gusa abaturage byarebaga n'abasirikare ubwabo abasirikare nkasaba kunze François bagomba kwitabazwa kubera nyine urwego bari barimo n'ubumenyi bukomeye bari bafite mu mashuri menshi n'ubushake no gukunda igihugu abona bo baratotejwe tuzagenda tubireba birushijeho nagira ngo rero uriho afatana amajwi abahagaritse ikiganiro gato tuze gukomeza igice cya karindwi tukomeza igice cya karindwi mu gice cya karindwi turakomeza nanone umutangabuhamya François Sabakunzi atubwira nyine uko byagenze by'umwihariko ijoro ry'itariki ya gatatu rishyiri ya kane ahabaye ibyo benshi tuzi nk'ikinamico i Rwamagana ngo naho bararashe benshi bazi ko harashwe gusa i Kigali tariki ya gatatu zishyirwa ya kane z'ukwa cumi naho habaye ikintu cy'ikinamico benshi ntibabizi nk'uko bukeye bwaho tariki y'ijoro ryo ya kane rishyiri ya gatanu z'uko kwezi kwa cumi na none mirongo icyenda naho muri Kigali baraye barasa bityo rero ko Major Bamusaba akunze agenda avuga aho hantu bamwoherezaga mu by'ukuri bigaragara buri wese ko kwari ukumuroha ribaruwa riraye buriya aratubwira uko byaje kumugendekera nako bimwe yanabivuze ko yaje gufatwa agafunga ariko araza buriya kubisobanura neza nyine tunamubaza tutese waziraga iki mu by'ukuri